plans mpya itakuja lini? Atiskade atapata bibi tatupasho katikati ya jiji. Na wakibonga ndawakuta mimi. I thought zilitosha last year. This year God ni nani hata ni ya this year. Kwa Spotify number one the whole year. I think yondo reason mimi hujisikia. Ate kuna do jongele wewe. Vile tuna grow niongeze rende. Vitu tuna blow sisi wape bebe. Na upate mo ukue rembe. They wanna see me move in slow mo. Fast forward me by PS5 nani ya small bro. Vitu zako complain mi sina. Na uongezwe mara mbili yoni blessing ya. This year I wanna